Yo, yo.
Exclusive to SpinXMusic.com.
So I'm going to pass me the weed and pass it some real shit, nigga. Bumble.
Hey, yo, Kenny!
Dogo mdogo tunajikongoja, hazisugeiri sari moja. Najua mchumba unaringoja, mpaka lanchi umekula samoja. Kuna bonge la foleni mama, hapa nilipo nimesimama. Kuna bonge la foleni mama, hapa nilipo nimesimama. Au nipande boda na vilivo kibonge, ongeza vocha mama mtutu bonge. Nimebana bana ili nije mkuhonge. I'm coming home, baby usikai kinyonge. Ningoje na usikate tunge. Ningoje usikate tunge. Sinune mchumba.
Exclusive to SpinXMusic.com.
Kaninyima unyumba. Babe, know you be waiting for so long. Remember I've been working for too long.
Aunipite mwendo kasi, ila sijapata nafasi. Mara kumi polisi wanigasi, ila nikutulize nafsi my baby.
Aunipande boda na vilivo kibonge, ongeza vocha mama mtutu bonge. Nimebana bana ili nije mkuhonge. I'm coming home, baby usikai kinyonge.
Ningoje na usikate tunge. Ningoje usikate tunge.
Mamacita, te quiero mucho señorita.
Hivi unamjua Kenny Misondo, unamjua. Unamjua Zara Boy, unamjua. Unamjua Zambele, unamjua. Unamjua Amigo, unamjua. Unamjua Chopa cha upole, unamjua. Unamjua Seveni, unamjua.
Mudi mnyama yupo kwenye foleni, hawezi pita hata pembeni. Nikifika mnyonge mnyongeni.
Ila haki yangu tunda langu, wendo kipenzi changu, indo hari yangu.
Bombo clat, mama sita.
Kone music worldwide.
Exclusive to SpinXMusic.com.